kmusicpromos.com. It's on your bow. Say, if you don't know what you say, very understandable, very unchewable, severely mature, severely even social. Even antisocial, ele malete, defilemente, calito na colona, bamzaki utafulu tena boza, dijini kokaba kuka jonsa, mula shana yeve ya zanda, olo olo wana yamba kutamanga, huku wina wana mugwila na nyanga, wena wakumbuka na maiko sata. Muma bondi na watesi ni yokaba. Day to day, wagone la nzala. Wagai wanakala wa mabanga. Fight for mula mebe nyumba wa zamanga. Wakufa na watesi ni wafana. Nishichalo walo lingani satiana. Peace, love, amoni kuliwa KK. Katula isene mtu teke. Nishichalo hapa nomba tabu fifi. Wapipo wanakala wa madizi. Full of fish, waka walala na mfwiti. Tender drug addicted. Amboye, ushe moli kuti mwe. Bukela ni muti teke na futifi. Dafya tinkali la fefa, elo ziko inabepo. TNSK wazi wakuleba. Anavanisha mzake chifu kwa tsakoini. Azipeza selo, ayamba na masoli. Holy God, ushe vivi ntumati vili bwanzi. Aliense, asemvela ni mubondo. Baze kupa na zula tabetongo. Hatred, holo holo. Apa manze, atiseni nomo. Wamu pila tigololo pa mongoyo. Wamu peza na mayus de mupoketi. Life yake ya indate solo. Wamu gwila na kamuana kangono. Wamu jata, defilementi. Angena molo pale na mapresia ya sarent. Budget barusa kane kukiping ama change. Wake up you pushing a talent. Bafyango yo, pushing out mo. Ukaswa mo mo mo. Tua kanye view. Inside on the pew pew. Beauty paradise nation and juju. Hey, hey yo Bizo. Don't cross it. Shiana. Ali Kings, IJ, Kebitabu, bad guy, tough guy, Big D, aka Heavyweight, Bagai guy, Pastry Tiapu, Katonda Swag, Azir, Golo Nation, FK, Left and Peace Classic, miss you, man.
Exclusive from CKMusicPromos.com.